smokemziki.com.
Let's go.
Great master.
We go. We go. Navutia mwefunzo malazy. Muda watu nanugia lipsi lazy. Chini mguwa bia mnyamwezi. Cheki navo atambia. Niko say muda watu unanifata. I like the way way vile unataka. Na machizi from a say wana data. Kichwa plus ngata umenikamata. My ex how you do? Plan B mefeli unaleta you. Na round E unipati atoki zoom. Zoom niko far.
Twende mbali, baby mimi na wewe fa. Twende mbali, mimi na wewe fa. Baby twende mbali, mimi na wewe fa. Yani twende mbali.
Above vacation, another nation. Use the Google map, baby guess location. Tutaama tizi after this session. Sunajua na kupenda baby, no question. Oh, my ex how you do? Plan B, befeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko fa.
Mefa, twende mbali. Baby, mimi na wewe fa. Twende mbali. Baby, twende mbali. Mimi na wewe fa. Yani twende mbali. My baby, ongeza. Unachunipa ongezo. Wendo unaniweza. Usijoka nipoteza. My baby, ongeza, unachunipa ongeza. Wendo nanipendeza, usijuka nipoteza.